wakajwa mitaani. Na kanisani wazimba sifa zako, yasemekana wewe ni muweza yote. Hakuna jambo lolote, put your hands together, come on, hey. Na shida zote
unatatua,
magonjwa yote
wewe
waponda. Midomo ya simba, wana Israeli kala mkate toka mbinguni. Sara nae Sara,
mkata Isaka.
Oh, hakuna jambo lolote likushindalo.